yena muleme bana ngoli tamya maka bulisa wane weyombya bana ngo mukazi ono oli muntu wange richi gwatamanya sente wegula chimanyina nyekera kukola watu ndabira wosenengeremye bulisa wanone tonza ngani nganga gamba zikole chimanyina nyekera kukola watu ndabira wosenengeremye nechiralo nebazanga ko mwatu lwende solu kumya waka no tawana na makago tawani robo teba kukola na yendo ndabira wosenengere mieyo no tawana na maka gota wani robo teba za chibi Papa nyo nalirinze ko kukola maka Osange bizibu byensanze zebanange sali birabye Obudene bucha bukukerera banange twakirwa maka Ne bukukerera banange twakirwa waka Ne wefuma no moli mukoli mu njo sanga mange kemubi Omusoro ko kumanja simanyinga nguona lulu Botolwana masajja baba Poloko mama nyanti Botofume kulide Obwabu chibi Botolwana masajja baba Poloko mama nyanti Simu botofume kudaya
kabia gaweru nyo wangu toya kala kukulu sana bakubulire kusika tulo kuli mulimu gwenkulaga okujereka bujerezi kankuwe mirimu mukabia oja kufuna rupia tema amanda oja kufuna sentezo
siya namwe mwawulanga mukule siya
obana goto gusimye kubakulo kazo
ale nola babalera ngabano ngana amanda tekuwe kulo
obana goto gusimye sindika ekigali oja kugabana
ebi ekigali vya mwemusindike
mukabyo oli muzibu uli mulimo gujerega olwono funotya nga buli mulimo gunyoma olina ekitone kyo lwaki wekotogera oli muzinyi wa kabi ensinga ekumatira wazina entebe kulunde buli omu nakukakasa nozina ejjinja ku mbaga abaaliyo be batenda lwaki toba muzinyi leka naawe kugayala zinanga bwe nnyimba ensimbi ejja kujja
ebyo sibiganyuka okuzina nzina naye nsange busanzi muntu mugweko omugandi nkuziniramu
oba asibo jyokola ngobuli gwosanze otandikirawo okuzina oba dotambula nosanga mwana mutagenda kusomera tobuuza baba nensimbi zokulya kabalagala buzina buzinyi njakula nga akaana kakuwa sente oba dotambula nosanga musajja ali kuludde okwe tobuuza buzina era jakulaba nga akuwayo akasente oba doyitayita nosanga mukazi tonyoma baba nensimbi mu binu buzina njakula nga omukazi akuwa sente
kanabaano bagala okuzinirwa
bwetandikirawo bobalaba nga webali haya nenze kuwa enzina njagala enzina satu tandika tindika mukabya zina kubanga obwavu kibinyo kologomamanya nti botofube kulya gwe omukabya zina nnyo kubanga obwavu kibinyo okologomamanya nti botofuba chusa kakati chusa rakaraka 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 chusa rick dance rick dance rick dance 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 rick dance rick 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 dance rick dance 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 Gracias.